Hosanna.
Kila siku tunaimba
Hosanna.
Tunasema
Hosanna.
Kila siku tunaimba
Hosanna.
Jesus power music.
I was made by you Baba, nimeumbwa nawe. What you say I do. Nataka ikimino kuona majifaka. Tana tupenda sisi sote.
Double beat.
Sese cha cha cha. Uko Mungu wa watu wote. Nobody can do sing what you do. My daddy, I say my name more blessing too. Never stop.
Jesus power music.
Daniel Mia,